Cool Kev Uganda, Cypress made my beat.
Kusha say drama boy.
O Gwensimbi, oyo mukwano Gwensimbi. O Gwensimbi, oyo mukwano Gwensimbi. O Gwensimbi, oyo mukwano Gwensimbi. O Gwensimbi, oyo mukwano Gwensimbi.
Indi nambe mu mukuandika. Indi nambe mu ne mukusoma soma.
Kanya embera zokunsi olwensimbi olwensimbi batabanabwe olwensimbi obuchayi bususe olwensimbi
Kev Uganda
olwensimbi
Cypress made my beat
ensimbi woy ogwensimbi oyo mukwano gwensimbi ogwensimbi oyo mukwano gwensimbi ogwensimbi oyo mukwano gwensimbi ogwensimbi oyo mukwano gwensimbi
sha
dola nina hakayumba nina cash cash nina jangu jangweno Chimucho ya gala Kulichimucho yo ya Na chitere keno Ondi kumutima Kumutima Ondi kumutima 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 my lady O Gwensimbi
Oyo mukwano Gwensimbi
O Gwensimbi
Oyo mukwano Gwensimbi
O Gwensimbi
Oyo mukwano Gwensimbi
Nambe mu mukuandika Indi nambe mu ne mukusoma soma Tutobudenga nekanya Embera zokunsi Olwensimbi
Ondi kumutima Kumutima
Ondi kumutima 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 my lady Enter me mind and show me money love. Enter my mind and show me money love. Ogwensimbi,
oyo mukwano Gwensimbi.
Ogwensimbi,
oyo mukwano Gwensimbi.
Ogwensimbi,
oyo mukwano Gwensimbi.
Ogwensimbi,
oyo mukwano Gwensimbi.
Ogwensimbi,
oyo mukwano Gwensimbi.